yande joni tani minta chapantati doenda studio kalangu nani habaruji fulfulde hande ni habaruji di sembe mwen kaltana hala ngulu ngaduku tong endam peyi bale lekol gono kolati wadi ko watu lekoli be jango be noga yuko maender mudung bipe leid niger neto fu hali kwa yi edo fi ong endam nani hande nantawander leuru suma yeru kolati di himbe no njidi jarul sukare kwa nande mudu sane Dr. Harakwe Mohamed lati do gollo pharmacie no enda andan do filla nyamdu bibbe adama be no andinan en leedo enda kon do hani wadan der lewru ndu enda yawtar ma pinna hande sido kalangu haltana hala hono batorde wadane gabbatte hokkude rewbe sembe anda fa woda e do fi natugol bi dam bonda kanyo hirnyereji be rewbe wombe e le fedde mawde ne fande G5 Sahel region maradi kanyo wonno ko kalte do mudo hande kori jawone modo min sumana amadou janganta habaruji dido ni e fulfulde nda studio kalangu yorno biurmi on to kondani ono faande ngulu ko wadi atalata jabbido enda to enda peyi bander gallure nyemey ko latidi kondani wadi bonandaji sanne sabu ko wat sukabe nogay won ko mayi tendeje mabbe kulle mabbe kewde buli ton enda wadi ko faande joro hono farjo peyi bambi tedo jibrila adrahmani samba o haali o wi hono jolle kol o wadi dubi jeddini enda ko singa warre jonin nenno du kono jomon labi tati ko lekkol on enda no wula wodi du konda o wi fa hande kanko jibril on enda ko himbe lati bi suka mu e majji ko watta chapanne on ben do ka fu heba ma yitama yewtar makko e rafika attaher
ne way banda ay mo
ko jirum e hitere an suka be maybe nayono far sengo todu milimana suka be sappo e jeddo kanju ummoto maybe lasso e go far sengo todo suka gom wuli fala take ndondi dey min kam yi raydo e hitera nimbe la soji dido wiabe majju bendo ngongan gam wakati hite ngam ummino suka be men ndogu chankitino amma miiri e hitera goto mo hite nyami sengo mudum jangino fay goto woni ma yayle hite ngam debbo mawde jangirde goto no henango hitengen fi yilti sami kanko du o faabi lawama lekol on lawal mun tatabalni no wula labi didi din fu no gineji no mbuli wadai fu maydo dermu lawal tatabangal ni wadi bala o mawdo kulle kewde chabato nguli hitengo amma mi hakkinkini ko wana hite kuran wadi dum ganto hitengo ummi hite kuran wala do dey faama ka fu ko sabi
halka so irmundu heka
bandi min faane rabia may kano kanyundu landake to enda bibbe wuro dum be ji e dow fi ngulu ngu enda ngadu ngo bonanda ko watto sukabe nogay dido ko may ndermo
bandi a nimeti gomnanti wada no watte fu e nyibande be cuudi jangirde ibelei tendeje cheke sukabe famarbe fey de goddum ummake neddo wawta faabade
dan kay nyange
sukabe maybe be alla heju sarobe mabbe barkina dum indirabe be enda hokkabe jodoto gomnati durwa garuji nyide dubi fotini ko jangirde de enda singa kala suuji laso e jeetati dum waawa wartiri de garuji e baawadu wi ude ko bonner de enda no juhube
alam ji ire albarka sina nange julsino
amma wallahi ko wadi dum ne o anna fu no tinninira dum biddo fu no biddo neddo daara dum ni de du wari ene
ya ngamato no hayo
tuno lokolo gitegi ton
no watta ko lekkol on ngulu hite ummo lemu fa ko watta sukabe lasso e goddo maya mi de andi de hudono de hite nge ummake ibe bawuno yulde wurtade na ko min anda fu ko min bita der majjum
datol noga etati jayangol e batakay lamor leddi men niger hokki wiide ke sukabe no kani jangine bibbe leddi fu no kani jangine sediko musa jingono hakay sukabe no leddi men niger do enda o wi hunno ko latidi kondani no wajibi jannene wada do kuje didi do ngurdan kanyum e denago
l'état qui de part c'est pour
en leddi di wonna yarani no hani kebol yottade jande hoyana nimbe fu hande wulare no wodi sanne tendeji cekke gadanaade jande de bawta hisinde sukabe jangobe ben kulle kewde misali e jidemo ndedun hojanaama laabi ille ko boyi kala siji lasodi no bulirani non hande ko sukabe njotti nadde lekol dum tilsuno e gomnanti hebanabe jande lobbere nokku lobbo be keba jangude ta be lobbe no kura maunde to be ngatta jande mabbe no haniri amma de ni dun don hebaka dun watta anande fu ne neddo no yidi mabbita l'école saido tofi no kura yaajunde to cuudi mawdi bawi nyibede tawe feinde bononda wadi faabo tobe no bawi yottade amma nokku billingu to feinde goddum wadi faabo tobe kepta yottade hegaaki
pas avoir accès facilement
noni fawarjo mbiteɗo Daari Hamani horejo fedde jonnido inde hore mun ndaara ko watta ko tawe hono yaadu yeso heɓama kandu kondan hono ɓe mbi no hani gomnati dartino fa woɗa fi jande nde endan ko o halani Nafisa Adam.
Nous sommes choqués.
Dum metimin sanne mi yeyi der nokku to bala on wadi. Hegaaki feseda no e yide tendeje gadiraade cheke der l'école do endan der leydi Niger fudu del gallure nyane. E wakkati no mabbito l'école nguluji hite gadi der l'école oti. Min gadi wulandu wodi min gaddi balla amin e wadde golleji der lawol yaadu yeso jande. Hande baka bangere peyiba wala hen do l'écologie hembre chapande jegom in fu ko wadira tende je chakeno hude non ko hegaaki fay seeda dum wadi ko miden gatta dande yaade e pelle balloobe do fi jande be gomdanti ngadda balla mu en heba to tendeje chekke ngi e kadi der lekkolo
plus de payote dans nos écoles.
Enen tawa ander lewru sumay dum waddini fawar jondi biete oustaz Haladu Yaya latido mbajatodo mawdo do alsalamaku no andina en do endan dum woni barke ko hebetele balde sap arande lewru sumay dum do halni dum bandime Hawa Usman
la premier record
balde sapu arane sumayere balde ekkitade no balde dubbe dermu sumido hani siriyade no sumoro lewru mun dum fu dum du sabi kono wodi neddo mu ina fondita golle lobbe de sigili wadude misali jangol qur'an yehude kayeje kiyamul layni sigila no wadadu ko wawa faddade hore mu e gadol kulle utoje baraje mu der wakkati o enda neddo durwadu sumoro fodde bawde mu de no wadu wallira be kejoraybe lilado annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wi'i neddo durwo hisinde hore mu hite jahannama bani e feccere tamororeno ko neddo hebadu nafakka e barke sumayere mu sey sigilu no wodiri do tanodu fa hande labi kawjidi fil sumayere illa burtaki nangi fa janul magi
nanne har filla ko dar sumayere ne den andinde ndiyan yarama ko heewi e meden funa jara sukkar sanne sanne dun sabi ni bandime relate sumana o yo landoy ko mbete docteur hara koy mohammed latido jo andal do fi safari kany nyamdi bi adama be no yotne do den jamiroje e do fi hono jarde sukkar
l'apport du sucre
yarde sukkar der lewru sumay no wallira ko watta sukkar bandu neddo to buyto der iyam no wallira du fa handen ko watta sembe bandu neddo to buyto neddo wawa yarude yeso sumayere no wodi kulle ni neddo haani yamude e dermu ir sukkariji di enden tawati gauri nyebbe bibbe ledde e ko nandi titta no wodi sukkar goto chonno teedo der luube mo neddo waawi nawtoraade do sukkar mo neddo nawtorto fu laso e joyi do hemre mo laso tati e sappo e joyi dito se neddo tefa dum der gauri nyebbe bibbe ledde e ko nandi titta sukkar luube o himbe no kaani to jarumo sanni gam o mo wada neddo wada bandu gadol bandu dudu no waawi waddude irin nyawuji tension e ko nandi titta
des maladies cardiovasculaires
nonni hono pelle jingono bibbe leede meede sahel do enda be gadi fedde wore latindu kono dari gam batte alla e yitande leedi sahel fawar jondu kono jam e sew jodo e mudum docteur nyagale bakayoko lati kawno horejo fedde de enda ni asman sina noddi mo e chalalol o halnin dum woni dabareji dibe gonbe dibi do maccu
der leede sahel hana duru didde bibbe bombe na joccinde jonde jantanno woni saddor maji mabbe e be gidi woccinde burna himbe be hitane duubi ujunaje didi imma sappo e jeddi yaade hitane duubi ujunaje didi e laso kabe gadude der leede sahel den endan wari himbe sanne der mabbe no wodi rewbe imma sukabe duudirka rewbe imma sukabe barabe endan no gada e keme tato e chapande joyo e jeego yaade ujunaje jeddi e keme nay e laso idi immatato der leede sahel tati de enda sogeji bari himbe sanne kambe kanube reenude bibbe leede de enda gadamu dillube gure mubbe no gada e milioji dido kasen no wodi sukabe e galano keba jangine milioji sappo immatato
namante bibbe leede Niger ni hoji sumayere ko enda tawi lewrundu wari wularno wodi le wularde kasenan du hono lantarci odon taje saatu saatu dum beedi ladda torna mawdo sanne cagalde andi gomnati leede Niger watti bawde sanne le nokkude enda hada himbe nyemay wakkati funo mboya mboygu rafi kura on enda mala isara biu goto e farjo wombe ko daye hawji filo ko dartu lantarci o yewtani bandi mbi te moktar hamadu dum on dabar ko hani wadde
C'est un secteur qui est
no lawol non non nimbe bawi hebande ko e mun hite lantarki no wai faisonirde nimbe hite lantarki lawol non gol neddo hokka wadude hite mun lantarki fere ko hejanta kampani mudun do hepta hore mun harto kebal hite lantarki dun no labi kite non jojjini do gol lawol du fani be puddi golli didde e mun anden nokku tomin ngari batu mabbitol mudun do idun nata der lawol kebanol hore mun hite lantarki misali de en je kampani sorazo kam wadanta hore mu hite lantarki denne hite nge neddo yidi wadande seni duda san yonay fa andina goddo amma seni hite nge neddo gollita nge yottake nokko gon saito hokka lawo
pour être autorisé.
Nawanteri hara filla ko darta yewtere men pinno hande ni en kala hala hono janginol koda balde didi yaade e rewbe jeyaabe fedde mawde wi'etende fawar jondu kono G5 Sahel region mo maradi gam batte be anda be baawadu konda faamude hono fawar jo fi bidda bonda ko e hirnyereji no himbe hebirte nanere der majjum dum waddini ko fawar jondu konda ne Amina Nyandu goto e jaado janginobe fi on endan o yewtani Mohamed Mamman fi on endan no waawi yarde.
On essaye d'apprendre.
Men tefan me ekintina rewbe ko watta e paama iri ala maaji kolloji ko neddo mabbe no don e sirnaatude golle hilnyere e biddam bondaako misal sukaabe ummatore mabbe rewbe na gorra mabbe gam wala modu waawa foddude dun nanna der golle hilnyere biddam bondaako amma ko men tefa woni rewbe annita ala maaji kolloji sirnaatude golle hilnyere e biddam bondaako ko watta illabe ki iri ala maaji di he goddo sey be kalana haana be halanede gan dun durwa surude rewbe be e puddam bangul ala maaji di baawan gadi ko wattane o nemsita na hisine natul golle bonde de
encore changer la decision
noy rewbe baawirta gaddi balla mu en gan surude natul golle hirnyere e biddam bonda ko
l'agenda femme
sigila durwo go rewbe gadda balla mu be jonde jang e deena ko hebo no hokka rewbe bawde ko be baawa wadude durwogo surude natul himbe der pelle bombe e gadol golle hilnyere to en geggitindu ko rewbe kambe goni innirabe dekirabe esirabe e sakikirabe rewbe denne hala mabbe no wodi semme gam deka hettinanaka hanne jaango ka hettinante tayka kiji kewdi du gadaadi kolli ko sukaabe ummatore kan en buri natude gadol golle hilnyere e biddam bondaako do leedi Niger rewbe hanne dum haana da arude ko kambe bura torrede amma dun dara du fa hanne ko himbe no wawbe balliri mo sola hebo der durwogo enda
comme actrice
rewbe maradi be pottudon be enda hande be jabi natude durogo enden na
l'antenne région
fedde rewbe G5 Sahel maradi fedde rewbe no tittinkinide gan durogo enda e kokki ko e mabbe du gan durogo ko watta jonde ja e potal hebo chaka himbe be kolli men du ko be taykake e gii kulle gonden hokka semme natol golle hinyere e biddam bonda ku do der region maradi misali mardi bonni de rewbe dowlaabe tawra der dewle mube rewbe accida dongal sukaabe sukaabe du rewbe be bawontaabe denne ke pordo der mabbe fu sey na to golle hilnyere hebi dem bonda ko
d'un jour à l'autre.
Do man do habarume fulfultili hande sey ne mbimi assalamu alaikum balen to jam wali.